Remember where you got it from.
www.djericom.com.
Nafuka muntu mulambana wa sebe yali omukonyi w'endigi zonna ddipo nazigala nga mukumpomera kunyenyeza n'obulya ne nkunywa n'abagutunda ndeka bakutte ku ttama nga baabakyawala jimba tiribiza entege nga nti tumuwuta n'okukira supu w'enkoko gwabanga mugomyo ng'oluusi tukeera mu nkoko feddoola tetwekonza nga tuli balenzi bannusu angusunda n'ekyalo n'ekimatiza lw'okugwa mu basheya nze kwolaba mpitwa ssebo manni n'ekiwanga kirugali kabita okutamira bibbiyo okukipanga nzikasatu nga tumasaamasa kukira ebisibo bya nnyanga effe totuyita bano ba buyonjo obumboneka ku mikolo ne tweyagala ne tulumya buli kye bayita kitonde ku nsi ya mukama ekiwulira nti kyatukyawa nga tuli b'amaanyi okusinga ku ssabasaba ng'era kwotwanganga ekikonde tukikiza bbege twalika bwanango n'abafu wasigala ng'otufumuulira bbege tukwamula ekikuujja ho atakulaba yakugaya twakyakaza obulamu twabonyaabonya ebiwato twadigida omuziki twayaayanya ebiwala sera bino kuchayibwe nkumu ssebo nali muganzi ng'olulyo olulangira nga nkugambye ŋŋenda n'entaba ebukunja gyemutya ne mbanga omuyaga nkoma bwe gutabangula balunnyanja mu ddoboozi lyange lino ery'empolampola mukama eriyangemulira ng'oluusi mbeera n'eggita ne ndya mu ndaga ebiwala ne bijja bigita nga talina binaakiri akunya omugongo omulabe eboozi lyange bwe litya nti lyampolampola mukama eriyangemulira obuwantaganjula enjiri bannanga omwenge ngunywedde ne ngumatira naye teri kalungi kendabye mu kigambo mubisi siringa avumirira oba okujerega abanywa naye nkusaba otega ogutussebo nkulojjera mubisi omwenge emperekeze ya sitaani yannamaddala oba muyita omubaka gwasooka okuweereza mu banywa ate omubaka oyo amwesiga kyotonnalaba bwakuba siyaasa ku kikumi wafikka babiri ye sitaani n'agenda okutaba mu bano ekyenda mu omunaana nga bonna bamufuuyira mirere n'alamula nga mpaawo amukuba ku mukono okujjako ey'okwecca ne yekwatira mu lw'engabi va ne ku ttamiiro oluli luguudo lwennyini sitaani mwajja atuyita ffenna okugwa eddalu ekintu ekikuyisa wosula ate n'ojja opaala ogenda okonkona eyo gy'otomanyi gubeera mugomyo okukwata ne weezira kigambo mukazi kukusala mu maaso buba bukyate n'obyejjusa gulina n'otuzito weeyiwako okunaabuka ensonyi gwo tegulina gwe gutiisa maaso muzira nnabigi omwenge eyagweye asobola gugunywa gusanyusa obulamu naye tegututawanyiza neyano ndabye ntamiridde bbule gw'oteguliiko ssente beera egumala kuba okuwera ku mutwe gwe gulamuzo gukyali mu malebe bwe ziraalira ensawo afazaalyuka bulenga bulero ly omanyisa eduniya bw'oli omulenzi ow'ennusu ate nze gwantamakwoyo abaganzi ku bbali era guwoomera njolo nga waliwo gwayita mami mukadde akakuumira ekafuuka zikazi nga nti weddakiika z'okumubisa kw'ekibyewugule olwo nakyo nekyanukula kivevenga ddadi ensimbi n'ofukumula olabye ekigambo mubisi kati nno bagutusaba ebiri okugumugulira okubunya oluvannyuma nga nezo ogumuvumula onoozimuwa mwat
tukumanyi n'okuziba omwoyo gw'emmere gwerodi n'oyo yandigigwe gw'okusikambula podi ebobaosanga ngafaanana ng'ogwalumanzera n'embugubugu n'ezzimu gw'obusukuttu bw'empale eguliiko butano bwa nsobi ne bwewekoona kagero olusinzi ttuka ne bw'oba mulamu bakulangira mubisi
njanje tamiro omwenge akyagunywa neyagukoowa
nasubira okuyigawo esiba esatu
kesa amazzi wansi w'enjuba naye ntamiridde ebbula eteriko ennajja mu bisi abayivu bakukeera n'ojyogamba nti digguliza abagwako baziwenja mu bucupa tetebagulimbanga nti gw'ofuga akigambo mu bisi biba biwanga ng'ebimu byo byasala leerwe n'osanga olinga ennyindo givumba endekugendo ginyirula ng'ennyonyi zimukungula empeke mulala ng'olugiraasi awuba buwuba omulabi neyewuunya nti oba alinaye waagusibira kyebayitanga ova kwe kukyanga kukugoya eyabadde omuntu ng'aweereza engolukoba lwa gita awo tewaba mulimu banga mulwadde wanseka akameeme kamala kakkuba nti obutunda onywa n'eddebe kkiriza lwa mpaka gwakunywa neyakukoowa nti kyo kigambo mu bisa abanywa tutamirira bbule gututuusa ku bingi nkumu gubafuula mu mpisa abadde omuntu n'ogyotaama okwenkana enjuki so bwe guba gwa kigero gulina kyegweyamba kubamanya emirimu bw'ateekamwa kwazza bugwaggo naye kiwoomerezee bw'atyo namba kasitaasukka osenga ejjanka enku ntufuula ebyerolerwa
okujjako okucakala n'okudiibuuda ensimbi bagereesa kamwa kabi mbuka sa siroganga ebyange byampuna semberawo endinja endukuwe siroganga yatuuka ng'asiŋŋaana kabaka w'amatuuka mu kibira waliwo ekimba ekyali kimuluma yalwala maaso y'omuganga n'amusawula kugenda mu nsiko bamale ebbanga lye yamugerera kumala okuwona era bw'atyo n'amukuutira nti ofubanga nnyo emuganga akomereza kabaka tolabwanga ku muntu nga tonnatuuka mu lubi era alikulaba kaali kyogera omusaliranga magezi kabaka olwali okuvaayo atyo okwerula ettale nga kusiroganga ono musajja watu ayigga nsolo ze olwamukubako ekimunye kyavaamuyita nti siroganga siroganga
koyi nti ayisa abasajja kabaka
gezanga n'onjogera be wandabako eno nga mpa matuka mu ttale gye nva mbadde ku bikulu siroganga siroganga kibe kyama ky'emirembe n'emirembe baayawukanira awo kabaka ng'adda mu lubiri ng'ajja afumba ekijjulo okwali emyenge n'emmere olubaga lwali lwanda sinyeera baajaganya bulungi baavangayo kinno bawera maaso g'ekkula siroganga olwali okusuula omwenge mu ttama bwe yavaayo yalandukira ku biri byali mu ttale
ogunde gunde ayisa abasajja ogunde sebo taata nsensebuse ondabiranga ddala ddala oba tunagundanga babiri tuli bakyama kyaffe okuva mu ttale nakati kikyandi ku mutima
awo nga ne bw'oba neyiriza ezaave wamba ne kyaggwe tewaali kuwona ne bw'osaddaaka maguja ekyaddirira n'omutaakira muzabwenkanya kabaka n'alagira siroganga kugenda bamutte awo nno we wasibuka enjogera egamba mbukamwa kabi kassa siroganga Nekwa kirizoti antikali kama kabiguli gwali mbise kwa muwerebe mimwamura Tebutuweweza nsusu za mimwabutu vigi kanjogeza gota guzibiranga kuchama hau banga kumovisi Tegusudeva na fumunta takuwa kurantaro kugambe kwanta mabuta chao nane kukoto sobole Kwanta maru zezeze kwe buja bukunja mungo wera vize nukusalira wensonga muru watu Wegana ni mbutonga walie vya rubaruba muno mwagutu guira nyizo kuseruza nubuta sana. Guline kidala chikuku bapera ya ukusu sokulola tekumulinda ruambaga ene waba mkubo. Zengwe baze banga liye mazenga ngui wakumutima ntoto baza maugwa tekubongo ne gumba za zero.
Ho, gubade gonde seseke. Awanyewe wago.
Utava kumuru njofo zonga.
Remember when you got it from.
Mwenye mpora mpora antiwe kubugana matamaka wakane gututu soko tumo isanga karata Nengwewe kujiku isemu wampa wajikutasa koni kukubandu oroni wala le mwenu mba Bagambo yate maurari Sikufu mididensa ba mungu ate bulungi sifote shiti wa shaku ogwe kwa wasanyabu Gutu samaro jotu kusomane kuyezunga mbye unye chia soke la daladarukora Na ya bangi Mbando kopia Ntuse kwele ejera kumwana wa mukama Kekunjo geze vina itira Zingu nyuse guntenza vita Ndase huko kutu Kukunga vyo na amara u Leka nkonko nebide ungo vino Napasha kunywa weba na kunga Nga vange sicha inza Mbana weba na inza Musajia usicha situra Nde kutecha imuka Mutulegu muna inza Muguna kubevi kunywa kwa chogo Mumime kwe muna tusa Temu konko nenju zabandi Kankonko nebido ungo vino Abasha kunye vana kumba Kavange sija inza Vana bevana inza Musaja osija
Remember where you got it first www.djericom.com